hawataweza kukupenda, hawataweza.
Mbona do you have to be this way? Unajitoa from all the promises we made. You wanna blow up all the loving that we gave. Listen to
he said and the she said, uongo za mjini zimenoga. Niamini na kupenda,
ni wewe tu wakusema watasema
usiku wa tana. Hawataweza kukupenda vile ninavyokupenda, amini hata dunia itashindwa na cha kusema, na wakisema ni mapema kupenda tunavyopenda, na tutaishi kama Romeo na Julia kwa sinema.
Baby achana na
kutupiga sana, all they wanna break us. Usiwasikize hao, oh baby
achana nao.
Cause when we say ni forever, ni bao tunaweka mimi na wewe tu. Let us go down in history.
Niamini na kupenda,
ni wewe tu wakusema watasema
usiku watalala.
Darling, darling, I will sing your favorite song, because I'm feeling like wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, minabadili mienendo yangu baba.
Your friends tell you could it to come in a high risk pro that shit behind me. Yeah. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Yeah. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. It's a coffee you participate. Feeling metito leonge jonge appreciate. Lighting intimate. 1+68. Usirasha tokitoka sai, you'll still be late. To set a chance ya could feel regret. How much higher than this can you ever get? Any Mount Everest. And by sunrise I'm gone. I'm not here that long. Keep it short,
short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apoli po kamatana feel so sweet. Apoli po kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apoli po kamatana feel so sweet.
Every part of you. Barely touch, mama, tell me what you're feeling. Let my actions be what you're thinking.
Cause it tastes like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life. Yeah, you're winning thing in life. You taste like sugar and spice and everything nice. Close your eyes and make you realize you're winning in life. Yeah, you're winning in life.
Call me a number one. Baby, you can call me a superman. Chochote utataka nitakupa ma. You're my girl.
Nataka nitakupa, nitakupa. You're my man. I wanna climb to the top of the mountain. Let you cruise on this endless sea. Open up the windows to your soul. I want you to see what you do to me. Watch my spirit melt into your arms. Freeze this time zone, we'll never be apart, baby. I know you're comfortable under my skin, so don't let go.
You're my girl.
Call me a number one. Baby, you can call me a supergirl. You're my man.
Zima sifa za kihaya, nilichojaliwa mahaba, imani na busara. My baby, nilikuwa pabaya, Messiah. For your love I never tire, my baby. I'm in business, kama gym utenda fitness. For your love I never do less. For you, baby, you, baby. Ahore G, Regina, ahore G, Regina, ahore G.
I see you, baby. Even if you're not around. mateka mihoi.
I can't breathe.
Unavozungusha body.
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds was all on the baby.
You're so wild.
Give me love, give me love, yeah.
You're so wild.
One time, time to be loved.
Okay, she come on. Ukipendwa pendeka.
Sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuamilika. Nikupe nini my love?
Na Mungu kaumba isaya, mapenzi matamu so kifani. Mapenzi yamenikolea dia.
Nahisi raha nikiwa nawe, nani mwingine kaso wewe. Oh baby,
inapita ikienda wapi kasija kupigia. Ukinihitaji mimi nitakosaje nafasi, sema nitakukujia. I've been asking God for you. Nilifunga nione mujiza, kufungua macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, ndo next in line. Meant to be, it was set in time. Laka hits ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise will stand the test of time. Sadly, forever's not enough.
Na kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Ikiwa nawe mi unona my sukari.
Na kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat.
Niwera, 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 niwera kunda family. Tende My soul is a dark night, to leave a permanent mark, endless bloodline, love at first sight, sacred soul tie. Talk to me with your eyes, nitajua Kenya unadai. Nimekuona ukiwa thirsty, hungry, nasty, kukutunza kazi yangu kirasmi. Nitakujengea makao kabla nipate mazao, jipange na hiyo tao. Koyone wangu, yotu mandanganye ma boys, siko kwangu. One plus one is abu za kutoro kama tabu ni mtu.
Mishana baru baru na
wewe.
Kuna muda njo tupoteze wakati, rao kinilalia. Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukini hitaji mita kosa tena fasi, sema takukujia. I've been asking God for you, nilifunga nione mujiza, kufungwa macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time, wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, no next in line, meant to be, it was set in time. Dafka here, it's ahead of time, honeymoon high, the time of your life. Promise we'll stand the test of time. Sadly for us is not enough.
Me kukena kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Ikiwa nawe mi unona my sukari.
Fire, baby.
Moyo wangu shakuzimia, na kupenda wewe, mpenzi wewe. Na si unajua baby, tukifani peponi, mabaya si yaoni. We hauna dhambi, kama ukiniacha mwenzako bila wewe.
Nataka nipo wakati siachi, siachi, siachi. Paka jua lichomoze, ila sasa nimetoka siku yote. Mimi na wewe. Mina hisi kama kuna sababu tunakutana, mana tunaendana, mambo mengi tunalingana. Mina we, basi taratibu sini kanyage, nguo yangu usichane. Nia yangu sombaya, nachomba na fasi nkujue. Oh, haya mambu ya naita jujuzi, haya maji marefu, hawa ya wezi. Chole sina mtoto mjini kubamba na mbubi. Haya mambo ya naita jujuzi, haya maji marefu, hawa ya wezi. Chole sina mtoto mjini. Eti ukisonga nisa songa, sakini kuse naisha koma. Sige na wasi songa, songa, sige na kata una wanya. Eti ukisonga songa, naita songa, songa. Nasinifa pia sika kata.
Kama wake tanda minda kuchi kuchi, atam aluwa jiki jiki, mbali malo niku kidi kidi. Kama wake tanda minda kuchi kuchi, atam aluwa jiki jiki, mbali malo niku kidi kidi. Wanasema kibaya chajitembeza, wanasema kizuri chajiuza. Mweni wacha mtomo waze na mwaga mate, na ukamtoa nyoka pangoni.
Usijani zingua kuhusu lako baba ni sawa. Sawa.
Alimradi nipo na wewe.
Yeah.
Yeah. Oh, alimradi niko na wewe.
Yeah. Yeah.
Alimradi niko na wewe.
Yeah. Yeah.
Alimradi niko na wewe.
Yeah.
Yeah. Tamani mwanamume sio pesa. Na magari mazuri kila busara shima na ikima utungwana na isani. Mpende mkeo na atakupenda kweli, nani sitiri hata kwa dagana ugali. Penye fura na mapenzi na uyabu, penye mapenzi yananyoka mambo. Tena nanipenda hata kwenye ngumu ali, na mina mdekeza kama pezi na mama kumuna. Tena panda mgongoni kubembeleze ula. Cause I'm my baby, you're my baby, that's why I love
you.
Utaniacha.
utakuja nitesa, moyo utavuruga.
Wajiane tukipigana mate, hapa tu ni mapenzi ya dhati. Baby njoni
kubembeleze, baby njoni bembeleze, ni bembeleze.
Baby njoni bembeleze, ni bembeleze. Baby njoni bembeleze, ni bembeleze.
Kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Sija wai kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Nani kiukua ni wewe ndiye daktari wa moyo wangu baba.
Kila unaponishika kama nimepigwa na umeme, kila unaponoka yangu dunia inasimama. Mapenzi yako yamenipa amani, kwa mapenzi yako sihitaji tamani. Baby wengine hata sitamani, basi my love njoo nikubembeleze.
Baby njoni bembeleze, ni bembele.
Baby njoni bembeleze, ni bembele. Baby njoni bembeleze, ni bembele.
Njoni bembeleze,
ni bembele.
Hata kwa ushahidi macho nilifumba, sikutaka kwa mimi yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi, penzi bado umelitosa. Kawekeza muda mwingi kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa, zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa.
Kama pengine mimi ndo sina bahati, au pengine tu wangu ndo jezaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapomua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Kawekeza muda mwingi kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa, zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone, bado nalio kuza. Jera natamani ukome,
ndoto, nimeshinda loto, kukupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki ni mtiaji, itabidi umtiezi maheta. Mwatafuta kashimu ya shindano, umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele, mwambia na kupenda itabidi ya zoe. We ni mrembo na kutamani, usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place, you know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest, why they try to hate me. Baby, just tell me you got me, and I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue. Ooh, umeshinda loto, kunipata toto.
Niambie wanani, wanani, kama sio wangu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
Tamani mimi na baby wangu, kweli wanga si tunapendana sana. Mimi na baby wangu, kuna time na sisi tunagombana sana. Mwenzenu mimi na baby wangu, hatuko perfect. Jamani mimi na baby wangu, mambo waziwazi eh. Sometimes tunanuniana, sometimes tunachekeana, sometimes tunatishiana, tunachana na tuachana.
Unanidundisha moyo dudu
Did you know, unanite pesha dudu. Gangsta bondia, kwako na jiwa chilia. Hapo zamani ndulifanya niende kuku. If you ever need saving, meza jigioza banki. Niko ready ku bleed, iwe damu ama senti. Kauna run with me, hiyo ni ratified dating. Kila sekunde na we ni prime time sign. Weka tick tick, usichafue moyo, chafua shati na lipstick. Mwah, wakisha moto na matchstick. Wah, penzi ni changa, kotini kwetu kitanda. Wukishuka mina panda, kifuli tutabai, tufike Lubavi Serbia. Nimekupata ubavu wangu, menikamilisha. Wambea usiwape nafasi ya kukukasirisha. Kwao kutuongelelea,
wanangota mtandaoni waone tumewachana. Watangota sana, watangota sana. Wanangota mlongoni vita vita.
Kubishana na watu kwa comments. Offense, nimeweka defense. To be honest, I just wanna be with you and I know vex. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate, and when we dead together we marinate. And everything you say I resonate. And when I dead inside you, you lulet. I li-li-li-li-li on fire.
Mbasa, na kufunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio mwenipata, sina matata. Jisifie waka, pendeza, takata. Takwa kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Choro hodi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata. Like my oh my. Gozi yake inavometa met kama shima. If you am nazani na kutamani la, nipo itrese zaidi ya vile navodhania. Kina diyo kampani na machache ya kukuambia. Oh, oh, oh. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be my
makachora kuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori anavyo virembua. Abadisha plaka kola kwa spend on my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo puzi za keka mudori anavyo vishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam na Nairobi ni Mombasa. Sige mwona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manunguno na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki. Mezila koni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura azini njimi tembo kunwa magi. Watasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo. Acha nkupeta hii. Kwanza bado kijana, ifu wana pajalala. You such a beautiful woman. 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 Would you be my one and only woman? Woman. Woman. When's I gonna Aisha? Aisha. Aisha. Aisha.
Achana no, achana no.
na tusema viva ya jana now. Hachana now. Uachana now. Au wenye roho mbaya wana tusema viva ya baby love. Wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love. Sige na chapa fitna na maneno yao. Baby love. Wewe wangu mi wako wa moyo. Chako fit na maneno yao.
Thank you.